really love like this. I never thought there'd come a day when you fall in love like this.
There'd come a day when you get fall in love like this. I never thought there'd come a day when you get fall in love like this.
Well, I did this love, did this love, did this love that I'm feeling. Imeandikwa mtoto anazaliwa na mama na baba. Imeandikwa mtoto anazaliwa na mama na baba.
Akishakuwa inabidi aondoke kwa mama na baba. Akishakuwa inabidi aondoke.
Oh baby, na kupenda, na kutaka.
Oh baby, na kupenda, na kutaka.
And I can't do without you, na kupenda, na kutaka.
And I can't live without you, na kupenda, na kutaka.
Paka mfungwa na mubembeleza. Umepapeza itambui hata wenye bunduki. Inapepeta tu kama risafu.
Mapenzi yanatiririka mali ni Mungu. Mapenzi ni wawili. Nimalize ni baki kiwili wili.
Nime fall in love. Nime fall in love. Fall in love. Hey, nime fall.
Akishakuwa inabidi aondoke kwa mama na mubaba.
Oh,